shake le mote le mote le mote.
Kanilenga manati kipago, kipago, kipago. Namupa ya kuku mitago, mitago, mitago.
Za analog digital chapu, chapu, chapu.
Akishi kwa head namba panado, nado, nado.
Sugar daddy pop, kiboko ya mimi nyonge mzaji mami. Lamborghini
ana mapepe huyo,
katulia na mimi wala hafurukuti.
Ana mapepe huyo,
ya shetani mijini hayawani mamluki.
Ana mapepe huyo,
si tumeganda na
Gamani
Kilwa Zenza.
Nicheze nae kamwite kiboke,
Kilwa Zenza.
Nicheze nae kamwite kiboke,
Kilwa Zenza.
Nicheze nae kamwite kiboke,
Kilwa Zenza.
Nicheze nae kamwite kiboke.
Mzigo kaufunga shia,
kaupiga luke.
Kashiba, kanisusia,
kanipa uti.
Yani kama samaki na rumagia,
kote kote.
Pezi zito la nyelemea,
anio kote.
Kafunga mkanda, divika menya maganda. Kama pipi kairamba, alaji alaji alamba. Kama maji mutungini,
kaloa.
Kama kuku wana madoa, iwe juu hata china boboa. Ini kipini katoboa, ananiua.
Ana mapepe huyo,
katulia na mimi, wala hafurukuti.
Ana mapepe huyo,
ya shetani mijini, hayawani mamluki.
Ana mapepe huyo,
situmegeandana
Gamani
Kilwa